in this difficult time to hear his word.
Uthi uNkulunkulu asiphe elinye ithuba kulesikhathi esiphila kuso.
Now, you know, friends, I was thinking there's a great danger that we can get drowsy on a hot
afternoon.
And unfortunately, because of social distancing, we can't pinch our neighbor. You know, on a hot afternoon and with social distancing, we can't reach to pinch our neighbor to wake them. But you know, if you look at that wonderful theme for this conference, it is impossible to become drowsy. I think each one of us will be sitting on the edge of our chairs or our benches, wondering what good tidings has God got for me in this service this afternoon. We should come to the service with this expectation that God is going to speak to me personally.
Kumele sifike uma sifika la enkonzweni, sifike nalokho kulangazelela ukuthi uNkulunkulu uzokhulumisana kanye nami.
Now, before I do announcements,
ngaphambi kuba sisho imemezelo,
I'd like to share something just as a starter to the main meal.
Ngifisa ukuthi singakafiki kwisidlo okuyisona sona. Khona nje ngifisa ukuthi ngincobelele khona.
I've been thinking much about this wonderful word, good tidings of great joy. It is most probably the most wonderful message ever delivered to man. And it was a message, young people, not only given to the angels, to the shepherds, but the angel said it was for the whole world, that includes you and me.
Kwangesi wona umbiko othumele kubelusi. Kodwa kwakungumbiko wonke umuntu, mina kanye nawe.
When that baby was born, when God sent his son, he had you in mind, you personally.
Ngesikhathi lo mntwana ezalwa, uNkulunkulu esezulwini ebekanye ebenawe emqondweni wakhe ebecabanga wena emqondweni wakhe ecabanga mina.
Think about that, young people.
Kucabange lokho umuntu omusha.
When that child was born 2000 years ago, when that glad tidings was brought, God had you in mind.
Ngesikhathi lo mntwana ezalwa eminyakeni eyinkulungwane ezimbili edlule, uNkulunkulu wayecabanga wena.
And we've heard these days already what that good tidings is, and we are still going to hear what that good tidings is.
Sizwile izolo lokuthi iziphi lezi ndaba ezimnandi futhi sisazozwa ngazo izindaba ezimnandi.
But there's one thing that struck me of this good tidings.
Kukhona kodwa nje okungihlaba umxwele ngalezi ndaba ezimnandi.
And that is that God was reconciling the world, making peace with the world through this baby, through Jesus, his son. Friends, you are not here by accident. Don't think it was by accident you arrived here. It's by accident you are tuned into live streaming. God Almighty has good tidings for you. No matter how young or how old you might be, He wants to reconcile you with Himself. He wants to make peace between you and him. And this is the good news. He carried the cost.
yonke imvimbo wathala konke ubunzima ukuze wena ukwazi ukuthi usindiswe.
Do you understand that?
Angazi uma siyaqonda nilokho.
God didn't have to pay the price for reconciliation.
UNkulunkulu bengadinga ukuthi kube uyena okhokha inani lokuba sikwazi ukuthi silungisiswe thina.
He looked at you, he looked at me and he said we'll never be able to pay.
Wabuka mina, wabuka wena, wabona ukuthi ngeke sikwazi thina ukukhokha leli nani leli.
And he said I'll send my son.
Waswathi ngizakuthumela indodana yami.
As we've heard last night and today.
Njengoba sizwile nje izolo nanamhlanje.
I will carry the complete cost for reconciliation.
Wathi ngizolithwala inani lonke ukuze wena ukwazi ukuthi usindiswe.
Children, use the time God has given you.
Bantwana, asilisebenziseni leli thuba uNkulunkulu asinikeza lona.
Don't jump up after the service and run for the first meal.
Ungafuni ukuthi makuthiwa amen emthandazweni egcineni usuyagxuma usuyaphuma usuyofuna ukudla noma okunye.
Make reconciliation with God.
Lungisisa indaba yakho noNkulunkulu.
Make peace with God.
Akube khona ukuthula phakathi kwakho noNkulunkulu.
There are people that will help you.
Kukhona abantu abakhona ukuba bakwazi ukuthi bakusize.
And God has paid the price for it.
UNkulunkulu ulikhokhile nani.
So that was just by the way as an introduction.
Bekuyisingeniso nje leso.
Now before we head to our main meal for the day,
singakangeni
for the afternoon,
singakangeni kumongo noma kwinkonzo yethu yanamhlanje ntambama.
We just want to remind you again of a few things.
Sifisa ukuthi sinikhumbuze nje izinto ezimbadlwana.
It's important that we go to the bathrooms, to the toilets before we come to the service.
Kubalekile ukuthi abantwana nalabo abadala basize ukuthi abantwana baye endlini zangasese ingakaqali inkonzo.
Because you could walk out the door and at that moment was when God had a message for you and you know where to be found.
Ngoba uma kusise enkonzweni wena uyaphuma kanti ngesikhathi uphuma lo mbiko uNkulunkulu adefisa ukuthi akudlulisele kuwena. Uzofika lo mbiko wena usaphumile usa endlini encane.
So go to the toilets before the time.
Siyacela ukuthi baye endlini encane ingakaqali inkonzo.
And also remember children with COVID-19, let's keep social distancing.
Kulesi isikhathi esiphila kusona ke sokuvethe siyacela ukuthi akube nokuqhelelana singabi omunye phezu komunye.
Make sure that we keep apart.
Asiqhelelaneni njengokuba imithetho ka COVID siyazi.
You'll see the few of us that are here at the benches is the yellow dots and the I think it's the blue dots. Make sure you sit on a dot.
Ngizobona emabhentshini khona amachashaza aphuzi kwezinye indawo ahlaza aveza ukuthi umuntu kumele ohlala ahlale lapho kunechashaza khona ukuze sikwazi ukuthi siqhelelane.
And then wherever you find yourself and there's sanitizing before you eat or before you go into a bathroom, remember to sanitize your hands.
Uma ufika endaweni thizeni kunalokhu kokuhlanza izandla, asikusebenziseni sisanitize sihlanze izandla zethu ngaphambi kokuba sidle noma ngaphambi koko uma singene nakwala enkonzweni.
And remember shop times, not going to the shop during service time.
Sikhumbuleni ukuthi ngesikhathi senkonzo asikwazi ukuthi sesitholakala esitolo. Asikwazi ngesitolo.
You need to visit the shop in the morning because at 2:30 no young people at the shop.
Esitolo singaya ekseni ngo 2:30 abantu abasha sabafu akusamele baye esitolo.
Now this afternoon we have the privilege of hearing a choir from Germany.
Namhlanje ntambama sinenhlanhla ukuthi sizwe ikwaya laseJalmane.
They'll sing us a song.
Bazosiculela iculo.
And then after that we will get hear the service from Mr. Johannes Hecker.
Ese emva kwalokho ke sesizozwa inkonzo kubaba Johannes Hecker.
You will see it's a recorded service and we'll be able to listen to him.
Sizoyibona iqoshiwe sizoyibona kuma screens ethu.
So children, remember, God wants to reconcile himself with you. He wants reconciliation. He wants you, I mean, to reconcile with him. Listen to the service. God wants to speak to you.
UNkulunkulu ufisa ukuthi namuhla wena ulungisiswe ube nokuthula phakathi kwakho naye uNkulunkulu.
Okay, so I hear the service is not ready yet. It's almost ready.
Siyazi ukuthi lokho kuqoshiwe khona akungakalungi kahle hle ngoba kuqhamuka le kude eJalmani basa ochwepheshe basa lungisa kahle ukuze sikwazi ukuthi sizwe kahle inkonzo khona abasakulungisa.
So technology is a wonderful thing. It can be used for a good thing, but sometimes one can struggle a bit.
As of chwepheshe zinhle kakhulu kodwa uma sezikulahla ayi kuba nzima kakhulu.
There's just one of these, Musa Wenkosi Zwane. I think it's your meal tickets. So if you don't want to go hungry for the rest of the week, please come fetch your meal ticket afterwards. I'll sit here in the front and you can fetch it from me. Musa Wenkosi Zwane.
Ithikithi la Musa Wenkosi Zwane. Uma ufisa ukuthi usazokwazi ukuthi uthole ukudla, ungafika uzolanda. So besila ngaphambili.
Young people, another thing which this child that God sent, his only begotten son, sent for us, another thing he has done for us.
Enye into abantu abashengayisho lo mntwana ozelwe ezalelwe thina ukuthi ikuphi okunye asenzela khona,
is that he has dealt with the guilt of our sin.
Ukuthi yena ubhekane ngqo nesono sethu noma ukuhluleka kwethu ngesono.
You know, many people and especially children struggle with guilt because of what they've done.
Abantu abaningi kakhulukazi abantu abasha bahluleka ngamaqondana nokuhluleka kwabo ngesono. Njalo balibe becabanga ngamaqondana nalokho ukuthi ngihlulekile ngesono, ngihlulekile ngalesi sono.
Maybe as a young man you take your cell phone.
Mhlambe njengensizwa njengomfana uthatha umakhalekhukhwini wakho.
And you've heard your friends speaking about the things you can see on that cell phone.
Ubazwile abanye abangani bakho bekhuluma ngezinto okwazi ukuyithola kwi cellphone.
And when you pick up that cell phone for the first time, that fear that you felt of going in that place.
Ngesikhathi uyithatha lo makhalekhukhwini wakho kokuqala, kwakunokwesaba wawunakho maqondana nezinto ongayibuka kwi phone yakho.
But then you tread and you go into pornography where you should never have gone.
Kodwa bese waqhubeka emva kwesikhathi wagcina usubuka izithombe zabanqunu kwifo kumakhalekhukhwini wakho.
And it brings about that guilt of our sin.
Bese ke kuba khona nalokho kwehluleka maqondana nesono sakho ukulibo ubhekana nakho ucabangana nakho.
Or whatever sin there is that we commit, that sin brings about guilt in our lives.
Noma ngabe yisiphi isono esibhekana naso njalo sihlale sinalokhu ubhekana sibuka lokwehluleka sishawa yilo nembeza maqondana nesono esenzile.
And you'll find many young people are walking around with depression which is related to their guilt because of their sin.
Usuyabona nje abantu baze bacindezelekile ngenxa yomthwalo wokusinda kwesono okuyisona ababhekane abawele kusono.
Friends, there is nothing worse than walking around with guilt.
Sihlobo ayikho into embi nento engozi kuwena nokuhamba uphethe umthwalo wehluleka uhlulwa yisono.
You will find that there's many young children that should be happy and full of life that are walking around depressed because of the sin that they are involved in.
Uyabona baningi abantu abasha bahamba bethwele imthwalo ngenxa yesono abawele kusona.
And they will try many things to try and make themselves feel better.
Bazozama izinto eziningi ezama ukuthi enze kube ngconywana nje isimo.
They'll try and get many friends.
Uzothola abangani abaningi.
And they'll think the more friends I have and the more I'm surrounded by friends, the better I'll feel.
Azacabanga ukuthi uma nginabangani abaningi inqwaba yabantu besondele kimina kuzoba ngconywana ngizoyizwela kumnandi.
Or you'll even find young people that especially young people will get involved with video games, these computer games, because if they can keep themselves busy with it, their guilt doesn't bother them.
Abanye kwesinye isikhathi baze bafuna ukungena kule ama video games benze izinto eziningi ezahlukene ngoba bazama ukususa lo yamthwalo nalokho akucindezeleka kwesono abawele kusona. Bezama izinto eziningi ezahlukene ukuthi bezama ukugqiba lesasono abangena kusona.
And you know what? Many times a young person goes into drugs and alcohol because they're trying to dampen this feeling of guilt which they have.
Iganingi abantu abasha bagcina sebengena ophuzweni olinamandla noma kuyidakamiza ngenxa yokuthi bazama ukucima lokhuya ungaphakathi unembeza lo obashaya ngesono abasenzile noma isono abawele kusono.
And you find throughout the ages people have tried many things to get rid of their guilt.
Uzobona ukuthi eminyakeni eminingi edlule baningi abantu bazama indlela ezahlukene bezama ukucima bemboze isono abasenzile.
But when God formulated his plan of salvation for you and me,
ngesikhathi uNkulunkulu enza iqhinga lakhe efuna ukuthi kube khona indlela wena kanye nami singasindiswa ngayo,
when that angel brought good tidings of great joy,
ngesikhathi leyo ngelosi ifiki lethi izindaba ezimnandi zokuthokoza okukhulu.
Young people, God was not only dealing with our sin,
uNkulunkulu wayengaqondene nje ngqo nesono,
but he was dealing with the guilt of our sin.
Kodwa wayebhekene nokuhluleka kwethu nalokho okuhlale kusicindezela ngemqondano nokuhluleka kwethu ngesono.
And that is what puts Christianity, if I may put it that way, above everything else in this world.
Ilokho okwenza inkolo yobuKristu ibe ngaphezu kwezinye iinkolo emhlabeni wonke jikelele.
God came to deal with our guilt.
UNkulunkulu wafika ukuba azonqoba isimo sokuhluleka kwethu.
Are you walking around with guilt today?
Ngabe uyahamba uyizwela njengomuntu ohlulekile?
Maybe you wake up in the mornings.
Mhlawumbe uyavuka ekuseni,
and that guilt is driving you into depression.
Uyizwela njengomuntu oyisahluleki, uyizwela njengomuntu ongekakwazi ukuthi aphumelele empilweni, njelo uyizwela umoni kuze kukuholele ukuthi ungenza izinto ezimbi.
And you pick up your WhatsApp and you start WhatsApping your friends and thinking, well, at least if I'm busy with this, I'll just feel better.
Keep ifoni yakho uthi hayi othi ngithumela uWhatsApp kubangani bami, uma ucabanga emqondweni wakho ukuthi uma ngibhizi kuWhatsApp kuzosuka lokhu kwahluleka noma lesisono esenqondweni yami.
And that's what makes social media and digital devices so dangerous. It deals with our guilt temporarily.
Ilokho okwenza ukuthi lezi inkundla zokuxhumana, lezi zindlela ezahlukene zenkundla zokuxhumana kuzibe ingozi kakhulu, ngoba kuba ngathi kuyaselapha kodwa isikhashana esifushanyana emva kwalokho sesibuyela enkingeni efanayo.
It makes me feel better for that moment.
Kukwenza kube ngathi isimo singconywana kodwa isikhashana esincane.
But God has come to deal with our guilt completely.
Kodwa uNkulunkulu ufikile ukuthi azosikhulula sibe ngabakhululekile impela.
But this son came to deal with our guilt, this child that was born.
Lo mntwana lo wafika efikele ukuthi azosikhulula ukube sibe ngabakhululekile impela.
If you bring your sin to the Lord,
uma uletha isono sakho usilethe enkosini.
If you come and confess your sin,
uma ufika uzosivuma isono sakho.
If you repent of that sin,
uphenduke ngokupheleleyo esonweni sakho.
Turn to God,
uphendukele uNkulunkulu.
In faith,
ngokukholwa.
And God will remove the guilt of your sin.
uNkulunkulu uzosihlanza asuse ngokupheleleyo leso sono kuwe.
And you will be reconciled to God.
Uzokwazi ukuthi lapho ulungisiswe usondelane uhlangane noNkulunkulu.
That's the message.
Yilo umbiko wendaba ezimnandi.
That's the good news.
Lezi indaba ezimnandi.
So I hear the songs already. We're going to listen to the songs and then afterwards, if it's ready, we'll listen to the service.
Sesizwile ukuthi ikhwaya le ezosiculela sekulungile, sokwazi ukuthi silalele yona. Siyathemba ukuthi emva kwalokho ke nenkonzo yobe isilungile.
Thank you.
Siyabonga.
Dieu de tout l'univers, son nom est is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is a mighty King, Master of everything. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He's a great Shepherd, the Rock of all ages. Almighty God is He. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful.
Thank you very much to the choir.
Sibonga kakhulu ku choir, mo choir sculele.
So we're not quite ready yet.
Buya ngathi inkonzo ayikwazi ukuthi ihlangane kahlehle, sikakalungi kahlehle.
But I thought maybe we can ask some of the mamas to come forward and let's sing two or three songs.
Besocela ukuthi omama bese mhlambe baphinde babuye bazosiculisa mhlambe amaculo amabili amathathu nje bese ke masiqeda lokho so bese singakwazi ukuthi.
In that way, no matter where we find ourselves listening to the service, we can partake in the service.
Lapho sizokwazi ukuthi lo naloyo noma ngabe ikuphi lapha khona sizokwazi ukuthi sibe ingxenye lenkonzo.
Thank you.
Khona leli cule lithi amazulu ayababaza ubukhosi buka Jehova. Cela ke sisho sonke kanye kanye. Amazulu ayababaza
Thank you.
Thank you very much.
Siyabonga kakhulu.
It seems everything is right now.
Hayi, siqonde konke seyihlangene zonke izinto manje.
And let us pray.
Ake sikhuleke.
Lord, thank you for your grace that we may gather again together today.
Nkulunkulu siyabonga futhi ngomsa wakho nokuthi usihlanganise ngalendlela.
We pray, Lord, that you would be with us.
Siyakhuleka kwenkosi uthi namanje sicela ube kanye nathi.
Lord, each one that is here because you have brought them.
Nkosi ilona lo ola ula ngenxa kuba Nkosi wena ofisa ukuthi abe la.
Now praise it, Lord, they will find you, this baby that was born for them and for us.
Umkhuleko wethu Nkosi kuba ngathi lona lo khona laphakathi kwethu engakuthola wena Nkosi amthole umntwana ozalelwe yena.
May we truly find you like those shepherds and the wise men found you.
Kwangathi Nkosi singakuthola njengezazi zasempumalanga nabelusi ngendlela abakuthola ngayo.
So we commit the rest of the service into your hands.
Sinikela Nkosi inkonzo yonke esandleni sakho.
And ask that you would bless it.
Sikhuleka Baba ukuba wena ubusise yona.
Amen.
Amen.
I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. It is a great joy to speak to young people, and not long ago I was also much younger. When I was 10 years old, God spoke to me and I opened my heart for Him. And I still remember the joy that filled my heart. And the theme of this conference is Good Tidings of Great Joy. That is something very special and wonderful, but because in this time the world is stark and very confused. But the gospel of our Lord Jesus Christ never changed. The tidings of our Savior will remain always the same. He is the rock of rocks for all eternity. And God's promises will never fail. He will always stay the same. His love, His forgiveness, His faithfulness, and His truth. God's kingdom will never be shaken, even if the whole world will be get upside down and may perish. But that is our hope and our trust, that God will never change. He will never fail. Why should we fear? Why should we be shaken by anything? And I want to speak about a little bit what the good tidings can mean for me and for you. And before we turn to God's word, let us pray. Lord, thank you that we can be together. Thank you for this conference. And Lord, as we go to your word, please speak to us. Bless your word. Let it be that we can see you. You speaking to our hearts. Amen. The gospel of our Lord Jesus Christ is something wonderful. With 10 years, I decided to follow the Lord, and I never regret it. And over the years, God helped me and protected me from much, much evil. And I can only praise the Lord that He saved me, that I could receive His forgiveness, His joy, and His faith. And actually, I want to encourage you all. I know it is not easy if we are young and we want to follow the Lord, and especially if we want to follow the Lord with all our heart. But never forget, we are on the side of Jesus, and He is the victor. He never fails. You will never be ashamed. So we should rejoice every day. Every day, the joy of the Lord should be in our life and should be seen. Let's turn to Isaiah 35 from verse 1. That's a chapter that I really, really like and love. And we start from verse 1. The wilderness and the solitary places shall be glad for them, and the desert shall rejoice and blossom as the rose. It shall blossom abundantly and rejoice, even with joy and singing. The glory of Lebanon shall be given unto it. So far. That is, for me, amazingly. I want to speak about 3 points. The first point is the life with great joy. And that is great joy. If there's a wilderness, maybe your life, maybe where you are, is like a wilderness. Maybe it's dark, pitch black, and difficult. But when God comes, the wilderness will blossom, there will be water, and there will be life, abundantly life. And we can ask ourselves, what is my life like? Is it blossom at the rose? Is there joy? Is there singing? What about my parents? Do they sing about my life? Do they rejoice? What about my teachers? Maybe I'm at school. Maybe I study. Wherever I might be, where I am, is there still the desert or is there life? And if you continue in verse 3, strengthen ye the weak hands and confirm the feeble knees. Say to them that are of fearful heart, be strong, fear not. Behold, your God will come. That is what we should experience in our daily life, even if we are very young. God will come into your life. And if he has come into your life, something will happen right in the family. It starts there. Is it like that? That your parents are happy about you? That God is happy about you? Did you give everything to the Lord already? Did you bring all to the altar? Did you surrender all to the Lord? That you can experience that? And the question is, can be there joy in difficult circumstances? I say yes, of course. It must be. God makes you not happy by giving you comfortable circumstances. Or that everything happens according to your plans and your wishes. In James chapter 1, verse 1, it says, take it for great joy if you face temptation and trials. And that is sometimes our daily life, like a desert. It's difficult and to have to face temptation, but we have to be strong. As it says here, don't fear, be strong in the Lord, because God will come. The only thing is to be with the Lord, to be one with him. And then he will come. And God is encouraging us, be strong, don't fear. God will come and help you. And even if it's so difficult, and some they say, oh, I am alone, it's too difficult. No, that's a lie of the devil. You will never be alone. God will be with you all day. And there's something very special that the devil wants to try to bring us in a false direction in our thoughts. Never allow self-pity. that you say, oh, it's too difficult. There's nothing too difficult. Just think on the last theme of the last youth conference. It was about Daniel and his friends. And the theme was, our God is able to save. The friends, they said, it's not necessary to answer you, King. Our God that we serve can save us. But if not, we won't bow. And that is my challenge to you. Are you from that caliber that you will never bow to any temptation and sin? That you are strong, filled with joy, because the joy of the Lord is our strength. If there's no joy, there's no strength, and the devil is busy to take away our joy, to take away our peace, because he's coming with questions. He's coming with thoughts that we don't fix our eyes on the Lord alone. That we look at our circumstances, look at other people, what they are doing. And then we can lose our joy. Be careful. Don't listen to the devil. It is so important to have the discernment not to hear and to listen to the wrong voice, like Eve did. And then she was deceived. And that is one of the plans of the devil, to rob us of that joy and that peace. Maybe you really want to follow the Lord. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. It is a great joy to speak to young people. And not long ago, I was also much younger.
Ngiyanibingelela nonke egameni lenkosi yethu uJesu. Kuyintokozo enkulu ukuthi ngikhulume nani njengabantu abasha, ngoba kungekudala nami ngangaba umuntu omusha.
When I was 10 years old, God spoke to me and I opened my heart for him.
Lapho ngineminyaka eyishumi, uNkulunkulu wakhuluma nami, ngayivula inhliziyo yami, ngiyivulela uNkulunkulu.
And I still remember the joy that filled my heart.
Futhi ngiyakhumbula intokozo eyagcwala enhlizweni yami.
And the theme of this conference is good tidings of great joy.
Isihloko salezi inkonzo zabasha sithi indaba ezinhle zentokozo enkulu.
That is something very special and wonderful, but because in this time the world is stark and very confused.
Lokhu kuyinto enhle kakhulu futhi eyikhethelo, njengalokhu sonke sazi ukuthi kulesi sikhathi esiphila kusona umhlaba umnyama, impilo yimbi, inzima kakhulu.
But the gospel of our Lord Jesus Christ never changed. The tidings of our Savior will remain always the same.
Kodwa ivangeli lenkosi yethu Jesu aliguquki, lihlezi limile. Neyindaba zakhe ezinhle azishintshi, zimile inguna phakade.
He is the rocks of rocks for all eternity. And God's promises will never fail. He will always stay the same. His love, his forgiveness, his faithfulness, and his truth.
Yena uyidwala lamadwala inguna phakade. Futhi akaguquki ngisho nezithembiso zakhe zimile futhi ziyiqiniso. Uthando lwakhe nokuthethelela kwakhe kumile inguna phakade.
God's kingdom will never be shaken, even if the whole world will be get upside down and may perish.
Umbuso kaNkulunkulu awusoze wazamazamiswa, noma ngabe kuthiwa umhlaba uyaphenduka ubheke phansi, kodwa umbuso kaNkulunkulu awusoze wanyakaziseka.
But that is our hope and our trust that God will never change. He will never fail. Why should we fear? Why should we be shaken by anything?
umbuso kaNkuluNkulu awupheli yilelo ithemba lethu ingakho kungamele sisabe ingakho kungamele sinyakaziswe sibe nokwethuka.
And I want to speak about a little bit what the good tidings can mean for me and for you.
Ngakho ke ngifisa ukukhuluma nje kafushane ngokuthi kusho ukuthini indaba ezinhle maqondana nawe namaqondana nami.
And before we turn to God's word, let us pray.
Ngaphambi kokuba sivule izwi likaNkuluNkulu asithandaze.
Lord, thank you that we can be together. Thank you for this conference. And Lord, as we go to your word, please speak to us. Bless your word. Let it be that we can see you. You speaking to our hearts. Amen.
Nkosi, siyabonga ukuthi singakwazi ukuhlanganyela ndawonye kulezi ingqungquthela iy'nkonzo zabasha. Siyacela ukuthi ukhulume nathi ngezwi lakho ukuba Nkosi ukhulume ney'nhliziyo zethu. Senze ukuba sikwazi ukubona wena ezwini lakho. Amen.
The gospel of our Lord Jesus Christ is something wonderful.
Ivangeli lenkosi yethu Jesu liyinto eyisimanga kakhulu.
With 10 years I decided to follow the Lord and I never regretted.
Ngineminyaka eyishumi ngakhetha ukuthi ngilandele inkosi futhi angizange ngize ngisole ngalokho.
And all the years God helped me and protected me from much, much evil. And I can only praise the Lord that he saved me, that I could receive his forgiveness, his joy, and his faith.
Kuyo yonke le mnyaka, ngiyayibonga inkosi ukuthi yangivikela kubo bonke ububi, yakwazi ukungisindisa, yangamukelisa ukuthethelelwa kwezono, yangipha intokozo, yangipha nokukholwa.
And actually, I want to encourage you all. I know it is not easy if we are young and we want to follow the Lord. And especially if we want to follow the Lord with all our heart.
Empeleni ngifisa ukunikhuthaza, nginigqugquzele, ekuthenini ilandele inkosi. Ngiyazi ukuthi akulula ukulandela inkosi ngenhliziyo yakho yonke, uma usewumuntu omusha.
But never forget, we are on the side of Jesus and he is the victor. He never fails. You will never be ashamed. So we should rejoice every day. Every day, the joy of the Lord should be in our life and should be seen.
Kodwa ke ningakhohlwa ukuthi nisohlangothini lenkosi akumele nesabe ngoba inkosi iwumnqobi akumele nibe namahloni kumele njalo nigcwale intokozo yakhe uJesu ngoba intokozo yakhe iwunqoba kwethu.
And let's turn to Isaiah 35 from verse 1.
Asivule amaBhayibhelini ethu incwadi yomprofethi uIsaiah isahluko samashumi amathathu anantlanu siqale evesini lokuqala.
That's a chapter that I really, really like and love. And we start from verse 1. The wilderness and the solitary places shall be glad for them, and the desert shall rejoice and blossom as the rose. It shall blossom abundantly and rejoice, even with joy and singing. The glory of Lebanon shall be given unto it.
Lesi sahluko engisithanda kakhulu empilweni yami. Soqala ukufunda evesini lokuqala. Kuyakujabula ihlane nogwadule, kuthokoze uqwathule, lukhahlele njengentebe. Luyakukhahlela kahle, luthokoze, yebo, luthokoze, luhube, luyakuphiwa udumo lweLebanon.
So far, that is for me amazingly. I want to speak about 3 points. The first point is the life with great joy. And that is great joy.
Sizogcina khona lapho kwamanje. Ngifisa ukukhuluma kabanzi ngamaphuzu amathathu ngempilo enentokozo, impilo enentokozo enkulu.
If there's a wilderness, maybe your life, maybe where you are, is like a wilderness. Maybe it's dark, pitch black, and difficult. But when God comes, the wilderness will blossom, there will be water, and there will be life.
Kungenzeka mhlawumbe ukuthi nawe empilweni yakho udabula ehlane, impilo inzima kumnyama, kodwa uma uNkulunkulu efika nezwi lakhe, lifika njengamanzi endaweni eyomileyo.
Abundantly life, and we can ask ourselves, what is my life like? Is it blossom at the rose? Is there joy? Is there singing? What about my parents? Do they sing about my life? Do they rejoice?
Lifika nempilo echichimayo. Ngingayibuza mina empilweni yami ukuthi ngabe eyami impilo injani, ngabe iyachichima yini ngentokozo. Uma abazali bami bebuka impilo yami, bathini ngayo, ngabe bayathokoza yini?
What about my teachers? Maybe I'm at school. Maybe I study. Wherever I might be, where I am, is there still the desert or is there life?
Othisha bami bona, uma ngisafunda esikoleni, bacabangani ngempilo yami. Noma ngabe kuthiwa ngikuphi, noma ikuphi lapho ngifika khona, ngabe impilo yami iveza intokozo echichimayo, noma iveza oyigwadule.
And if you continue in verse 3, strengthen ye the weak hands and confirm the feeble knees. Say to them that are of fearful heart, be strong, fear not. Behold, your God will come.
Asiqhubeke sifunde ivesi lesithathu nelesine. Qinisani izandla ezibuthakathaka, nimise amadolo axegayo. Yishoni kwaba nenhliziyo eyesabayo ukuthi, qinani, ningesabi. Bhekani uNkulunkulu wenu uyeza ngokuphindisela. Impindiselo ivela kuNkulunkulu, nguye oza ukunisindisa.
That is what we should experience in our daily life, even if we are very young. God will come into your life, and if he has come into your life, something will happen in right in the family. It starts there.
Yilokho ekumele sizwele khona usuku nosuku ngoba uNkulunkulu yena osiqinisayo. Nakhona emndenini wakho kumele njalo uhlale ujabula ngoba uNkulunkulu yena oza ukukusindisa.
Is it like that your parents are happy about you? That God is happy about you? Did you give everything to the Lord already? Did you bring all to the altar? Did you surrender all to the Lord? That you can experience that?
Umbuzo enginawo ukuthi ngabe abazali bakho bayajabula yini ngempilo yakho? UNkulunkulu yena ngabe uyathokoza yini ngempilo yakho? Usunikele ngakho konke yini kuNkulunkulu? Ngabe usukubekile konke yini kwi-altare na?
And the question is, can be their joy in difficult circumstances? I say yes, of course, it must be. God makes you not happy by giving you comfortable circumstances.
Omunye umbuzo uthi ngabe uyaba yini nentokozo uma uhlangabezana nezimo ezinzima. Yebo impela kufanele kube njalo, ube nentokozo noma ngabe kuthiwa zinzima ingqinamba ohlangabezana nazo, ngoba uNkulunkulu ngeke kahlezi njalo ekudlulisa ezimeni ezilula ezimnandi, ezinto fontofo.
Or that everything happens according to your plans and your wishes.
Ngoba izimo ngeke njalo zihambe ngendlela wena osukulindele ngayo nendlela osukuhlele ngayo.
In James chapter 1 verse 1 it says, take it for great joy if you face temptation and trials.
Encwadini kaJakobe sometimes our daily life like a desert. Bazalwane bami, nxa nehlelwa izilingo ngezilingo, anothi ngukuthokoza kodwa.
And that is sometimes our daily life like a desert. It's difficult and you have to face temptation. But we have to be strong. As it says here, Don't fear. Be strong in the Lord because God will come. The only thing is to be with the Lord, to be one with Him.
Nasempilweni yethu yokholwa kuyenzeka sihlangabezane neyinkinga. Akuhlezi kumnandi njalo, kodwa asimele sesabe njengoba sifundile kule ndima ku-Isaya ukuthi akumele usabe ngoba uNkulunkulu uyeza ukukusindisa.
And then He will come. And God is encouraging us. Be strong. Don't fear. God will come and help you.
Yena uyeza uNkulunkulu ukusindisa ingakho esikhuthaza. Ngakho ke akumele sesabe.
And even if it's so difficult, and some they say, oh, I am alone. It's too difficult. No, that's a lie of the devil. You'll never be alone.
Noma ngabe kuthiwa kunzima kangakanani. Kwesinye isikhathi omunye umuntu uphelelwa yithemba athi bheka sengiyingedwa. Lawo amanga kaSathane uNkulunkulu akasoza kushiye angeke akushiye wedwa.
God will be with you all day. And there's something very special that the devil wants to try to bring us in a false direction in our thoughts. Never allow self-pity. That you say, oh, it's too difficult. There's nothing too difficult.
UNkulunkulu uzoba nawe usuku lonke. Ungesabi futhi ungaphela amandla. Kuyenzeka uSathane afake ukwesaba, afise ukusihambisa ngendlela engafanele, asidukise, kodwa akumele sivumele ukuyidabukela ezinhlizweni zethu. Asethuse, asidide emicabangweni yethu. Uzusho ukuthi kwaze kwanzima, ayikho into enzima.
Just think on the last theme of the last youth conference. It was about Daniel and his friends. And the theme was, our God is able to save. The friends, they said, it's not necessary to answer you, King. Our God that we serve can save us.
Kumbula isihloko seyinkonzo zabantu abasha ezedlule. Kukhulunywa ngoDanieli nabangani bakhe. Lapho isihloko sakhona sasithi uNkulunkulu namandla okusindisa. Lapho abangani bakaDanieli basho khona bathi Nkosi asimele thina sikuphendule kule ndaba kodwa uNkulunkulu esimkhonzayo unamandla okusindisa.
But if not, you won't bow. And that is my challenge to you. Are you from that caliber that you will never bow to any temptation and sin? That you are strong, filled with joy, because the joy of the Lord is our strength. If there's no joy, there's no strength, and the devil is busy to take away our joy, to take away our peace, because he's coming with questions.
Kodwa uma uNkulunkulu wethu ngishe ngasindisanga, angeke size sikhothame. Kulokho ngifisa ukusho ukuthi noma ngabe kuthiwa kunzima kangakanani, akumele usikhothamele isilingo nesono. Kodwa kumele sibe namandla, siqine, sibe nenjabulo, ngoba injabulo yethu ingamandla avela kuNkulunkulu. USathane ngaso sonke isikhathi uyafisa ukususela injabulo ukuze ezosiqeda amandla.
He's coming with thoughts that we don't fix our eyes on the Lord alone. That we look at our circumstances, look at other people, what they are doing. And then we can lose our joy.
Ufika nemicabango ezokwenza ukuthi sisuse amehlo ethu kuNkulunkulu, siqale sibuke izimo ezizungezile noma sibuke izinto ezenziwa abanye abantu. Ngokwenze njalo bese silahlekelwa intokozo yethu.
Be careful. Don't listen to the devil. It is so important to have the discernment not to hear and to listen to the wrong voice like Eve did. And then she was deceived. And that is one of the plans of the devil to rob us of that joy and that peace.
Qaphela, ungavumi ukuthi uSathane akukhohlise ngoba uyafika nemicabango ekhohlisayo kodwa kumele sibe nomoya wokwahlukanisa singadideki sivumele uSathane njengalokhu uEva wavumela uSathane ukuba khohliseke yilo lele linye lamacebo aSathane alisebenzisayo ukuze asiphuce injabulo kanye nokuthula.
Maybe you really want to follow the Lord with all your heart, and the devil comes to doubt. Will I ever make it? Is it, what is that person doing? And you're looking at maybe your feelings, and then you look at yourself, and it turns around you. But don't do that. Trust your God. Trust the Lord. And keep your eyes on Him.
Mhlawumbe unesifiso sokumlandela uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke. Bese uSathane efika nokungabaza, afike nemibuzo athi usho ukuthi ngempela uzophumelela, usho ukuthi ngempela uzokwazi ukuyenza lento, bese uyaqala ubheka nabanye abantu, bese uyaqala uba nokungabaza. Kodwa empeleni akumele wenze kanjalo, kumele uthembe uNkulunkulu ngakho konke.
And then it says here, He will come and save you. Then the eyes of the blind shall be opened and the ears of the deaf shall be unstopped.
Masiqhubeka sifunda bese lithizwi nguye oza ukunisindisa khona amehlo ezimpumputhe ayakuvulwa zivuleke nezindlebe zezithuli.
God wants to use you. You and all of us wherever we might be. That the eyes of the spiritual blind shall be opened. Because God can use you. So, that is the first point. A life of joy.
UNkulunkulu ufuna ukusebenzisa wena. Ufuna ukusebenzisa wena, asebenzise sonke. Ukuze zivuleke, izindlebe, namehlo, ezimpumputhe ngokomoya. Ngoba uNkulunkulu angakwazi ukukusebenzisa. Ngakho ke, yilo lelo iphuzu lokuqala impilo enentokozo.
And the next point is just coming now, but let me say, if there's sin, there's no joy anymore. And that is why it is such a great danger to go your own way and to lower the standard of the Lord. Then you're in greatest danger.
Ngaphambi kokuba ngingene kuliphuzu lesibili ngifisa ukubalula lokhu. Uma kukhona isono, ayibibikho injabulo. Ngoba isono senza ukuthi ungabi nakho nhlobo ukuthokoza, kodwa wehlisa iqophelo likaNkulunkulu. Bese uba sengozini yokuthi uchezuke endleleni, uhambe eyakhe indlela, lapho ususehlisile istandadi sikaNkulunkulu.
And the second point is the conditions of that joyful life. And we read further in from verse 8. And an highway shall be there, and a way, and it shall be called the way of holiness. The unclean shall not pass over it, but it shall be for those, the wayfaring men, though fools, shall not err therein. No lion shall be there, nor any ravenous beast shall go up thereon. It shall not be found there, but the redeemed shall walk there.
Iphuzu lesibili, imbandela yempilo enenjabulo. Singaqhubeka sifunde ivesi lesishagalombili. Kuyakuba khona umendo, nendlela eyakuthiwa indlela yobungcwele. Ongcolileyo akaye kuhamba ngayo, kepha iya kuba ngeyabantu bakhe, abahamba ngayo, noma beyiziwula, abayi kuduka kuyo. Akuyi kuba khona lapho ingonyama, nesilwane esihahayo aseyi kukhuphukela khona. Lokho akuyi kufunyanwa khona, kepha abakhululiweyo baya kuhamba ngayo.
If we read that, it is such a joy and encouragement. We can rejoice. That's the secret. I hope you understand. There is a highway. God made a way for us. For every one of us, He made a way. A secured, protected way that goes to heaven.
Uma kufunda lokho kuyintokozo futhi kuyasiduduza kuyasikhuthaza ukuthi uNkulunkulu kunendlela ayenzile ewumendo uma sihamba ngayo le ndlela yobungcwele iyona eyakusenza ukuba sifinyelele ezulwini.
And here are the conditions. Only the clean can go on that way. In other words, if you are unclean, it is impossible to go on that way. Impossible.
Imbandela ithi abahlanzekile kuphela abayokwazi ukuhamba ngayo. Yibo abayokwazi ukuhamba ngalendlela. Kodwa labo abangcolileyo akunakwenzeka soze bakwazi ukuhamba ngayo leyo ndlela.
And if you're not clean, maybe you're just right next to the way. And that is where I can say, never, never, ever lower the standard of the Lord Jesus Christ. Then you are in greatest danger to lose everything.
Uma ungcolile, kusho ukuthi awukho kuyona indlela, kodwa useduze nayo indlela. Mhlawumbe ngingasho ngithi, ungalinge wehlise iqophelo lenkosi yethu Jesu. Ngoba uma wenze njalo, usengozini yokulahlekelwa yikho konke ngokomoya.
I have seen so many people. They were not clean. They were not on that way. It looks like everything was good. But at the end, they were right just next to the way. And not long. They are far away. They lost everything.
Baningi engibaziyo futhi engababona ababengahlanzekile okwakubukeka sengazuthi bakuyo indlela kodwa bekude nayo indlela konke kwakubukeka sengazuthi kulungile kodwa ekuhambeni kwesikhathi bagcina sebelahlekelwe yikho konke.
And so it is not necessary to have much abilities or that you have to do this and that. You must be clean, one with the Lord.
Empeleni hayi ngoba kumele ube namandla okwazi ukwenza zonke izinto. Kodwa okubalulekile ukuthi uphile impilo ehlanzekile, uhlanzeke, ube seduze neNkosi.
That is important. And then it says, and a highway shall be there, and a way, and it shall be called the way of holiness. And that's my question. Are you on the way of holiness? Is your life holy? Did you bring all to the cross already? Did you confess your sins?
Lokho kubalulekile. Uma siqhubeka ukufunda kuthiwa kuyakuba khona umendo nendlela eyakuthiwa indlela yobungcwele. Umbuze enginawo ukuthi ngabe wena kuyo yini indlela yobungcwele? Ngabe usuzile yini esiphambanweni waveza konke obala? Ngabe usuyivumile yini zonke izono zakho?
Did you purify your mind, your thoughts? You think what you are, and you are what you think. The great danger is that we hold something back, like Ananias and Sapphira. In the first church.
Usuhlambululile yini umqondo wakho? Ngabe usuyicwengisisile yini imicabango yakho? Ngoba ingozi enkulu ukuthi kube khona okusalayo ongakuhlambululile. Ngoba umuntu uyilokho akucabangayo. Futhi lokho akucabangayo uyikho. Njengalokhu sifunda ngebandla lokuqala ngesenze senziwa uAnania noSapphira.
They sold a field and brought the money to Peter. But they kept something back. They held something back. But outsidely it was they bought everything. And so can it be with you and me.
Badayisa ngendawo. Base beyigodlela enye ingxenye yemali kubo. Bangahambisa yonke imali kuPetro. kungenzeka yini ukuthi mhlawumbe mina nawe kukhona esigodlile esingakuvezile?
That outwardly maybe you are good Christians, you are fulfilling everything, it looks everything in order, but deep inside your heart you know exactly what it is you are holding on something.
Ingaphandle lakho kungenzeka ukuthi libukeke njengomuntu ongumKristu woqobo, ubukeke njengomuntu oqotho owenza kahle zonke izinto, kodwa ngaphakathi kuwe kujuleni kukhona okugodlile, kukhona ongakuvezile obani.
But doesn't belong to you, because everything belongs to the Lord. Everything. Did you bring already everything to the Lord? Your body, your eyes, your tongue, your heart, what you have?
Lokho godlile ongesikhona okwakho, ngoba konke kumele kube ngokwenkosi. Konke kumele sikunikele enkosini. Amehlo ethu, imizimba yethu, wonke amalungu emizimba yethu kumele abe senkosini. Konke onakho.
If you do not, it can be that you deceive the Holy Spirit and God. That you live a lie, that you are a liar.
Uma kungenjalo, kungenzeka ukuthi ukhohlisa uMoya Ongcwele noNkulunkulu, uphila impilo eyamanga.
Everything belongs to the Lord. And when Ananias and Sapphira did that, they died. And how many people have died already spiritually?
Konke kumele kube ngokwenkosi. Njengoba Anania noSafira kukhona bagodla bangakuveza bafa, bangaka abantu asebefile ngokomoya abenze isenze esifanayo nesika Anania noSafira.
I have seen so many, and the danger is that we just keep something back, that we not confess and not bring to the Lord, and we can see that in your reaction.
Baningi engibabonile kuyo lempilo yokukholwa. Kwenzeka ukuthi babe sengozini yokulahlekelwa ukukholwa ngenxa yokuthi bagcine nje ezinye izinto bangayivumi bayivezobala enkosini. Lokho kuyabonakala endleleni oyiphendulela ngayo nangendlela okhuluma ngayo mawuphendula.
If God will touch you and test you, you won't pass the test. We have heard from temptations. And God will test you whether you are a real true Christian or not. He will test you like he tested Abraham.
Njengalokhu sizwile kabanzi ngeyivivinyo. Uma uNkulunkulu esekuvivinya kanti kukhona okusempilweni yakho kwenza ubebuthaka, uzohluleka. Njengalokhu avivinya uAbraham.
And Abraham heard the voice of God. He obeyed. It's also a very important condition to have that joy.
Go to Abraham. What passes vivinyo? Ngoba walizwa iphimbo likaNkulunkulu. Walalela. Kubalulekile ukuthi ulizwe iphimbo likaNkulunkulu bese uyalalela.
And God spoke to Abraham, leave everything and go. In that land what I will still show you. He trusted God and he obeyed.
UNkulunkulu wakhuluma ka-Abraham wathi shiya izwe lakini uye ezweni engizokukhombisa lona. U-Abraham walalela wahamba njengalokhu uNkulunkulu emtshelile. Wamthemba uNkulunkulu wayeseyalalela.
And if God is speaking to you to leave something, don't argue. Abraham didn't argue with the Lord. He was obedient. And God is calling him, says, it is said, the God of Abraham. Is God also your God? Do you bring joy to the Lord?
UNkulunkulu wakhuluma ku-Abraham wathi akashizwe lakubo, wamlalela, akazange azabe nokuphikisana noNkulunkulu. Nawe uNkulunkulu methi shinto ethize, mlalele uNkulunkulu, wenze lokhu akushoyo. Wathi selalelile u-Abraham kwathiwa uNkulunkulu ka-Abraham, ngabe ngashiwo yini ukuthi wena uNkulunkulu wakho na? Ngabe wena uyakuletha yini ukujabula uNkulunkulu?
And then God tested Abraham. And one of the biggest tests was when he received his son waiting for such a long time. And then he had a son. And one day God spoke to Abraham. And he immediately said, "Yes, here I am."
UNkulunkulu wayesemvivinya uAbraham emveni kokuba eselinde isikhathi eside engayitholi indodana, wayesemuphi indodana. Wayesekhuluma kuye embiza wathi, "U-Abraham, ngilapha Nkosi."
Maybe he was busy, but he was in a condition to hear his God. It is so important, even if we are busy, maybe at work, but that at every time, at any time, God can speak to us, like to Gideon.
Mhlawumbe kungenzeka ukuthi u-Abraham wayematasa ngezinto ezithize, mhlawumbe ematasa ngomsebenzi, kodwa wakwazi ukulizwa iphimbo likaNkulunkulu olukhuluma naye. Ngoba kubalulekile ukumuzwa uNkulunkulu noma ngabe kuthiwa usemsebenzini, umuzwe ekhuluma nawe, njengalokhu uGideon enza ematasa nomsebenzi, wamuzwa uNkulunkulu ekhuluma naye.
And God spoke to Abraham, and he just listened, no arguing. He just accepted, and God spoke to him and said, "Take your son and sacrifice him."
Uthe u-Abraham emuzwa uNkulunkulu ekhuluma naye, akazange abe nokuphikisana noNkulunkulu, wenza njengalokhu uNkulunkulu emiyala ethi, "Thatha indodana yakho unikele ngayo."
Abraham was obedient. He took his son and went to the mountain. No arguing. He obeyed immediately. That is one of the secrets. If you want to grow spiritually, hear the voice of God and be obedient. Then God can reveal yourself to you and can show you what you have to do and can give you the answers you need.
U-Abraham khona lapho akazange zamphikisa uNkulunkulu, wathatha indodana yakhe wenyukela entabeni walungiselela ukunikela ngayo indodana yakhe. Ngoba kubalulekile ukumuzwa uNkulunkulu ekhuluma nawe. Yiyo le imfihlo ezokwenza ukuthi ukhule ngokomoya uma uzolalela uma uNkulunkulu ekutshela into ethize. UNkulunkulu bese yakwazi ukuzambula kuwe, akutshela izinto ekumele uzenze njengalokhu enza ku-Abraham.
And then Abraham went on the mountaintop and then he wanted to kill his son. And then God spoke to him. "No, Abraham, now I see that you have nothing kept back. Even your son you were prepared to give to kill him for my sake."
U-Abraham wayesenyukela esicongweni sentaba, walungiselela ukuthi ayibulale indodana yakhe njengalokhu uNkulunkulu emiyalile. Uthe sakulungiselela lokho, lakhuluma iphimbo likaNkulunkulu kuye lathi, "Ungayibulali indodana yakho. Manje sengiyaqonda ukuthi akukho okugcinayo, oyigcinela kona wena konke ukunikela kimi."
And that was for God a great thing, that Abraham went even that last step to give him all.
Lokho kwaba into enkulu kuNkulunkulu eyenziwa u-Abraham ukuthi wakwazi ukuthatha ngisho isinyathelo sokugcina ekuthenanikele ngakho konke ayenakho.
I don't know what he felt, but God said, "No, now it's enough. I have seen you're ready to give me all." And that was a joy for God. And now we are speaking about the great joy. The tidings of great joy. And the question is, do we bring joy to God?
Angazi ukuthi wena uyizwa kanjani. Kodwa uNkulunkulu wathi ku-Abraham, "Sekwanele, sengibonile ukuthi uyimisele ngokunikela ngakho konke kimi." Lokho kwalethela uNkulunkulu intokozo enkulu. Angazi ke noma wena uyamlethela yini uNkulunkulu intokozo. Njengalokhu isihloko salezi inkonzo sikhuluma ngentokozo enkulu ezofika ezweni.
Is the heaven happy about my life, our life? May God help us that we stay on that way right to the end, that we have clean hands, a clean mind, a clean heart.
Angazi noma izulu lijabule yini ngeimpilo zethu. Simelo ukuba sihlale kuyo leyo ndlela umncinge sibizelwe kuyo. Sihambe sinezandla ezihlanzekile, umqondo ohlanzekile, ngisho nenhliziyo ehlambulukile.
That nothing is standing between God and us and me. Then, and that we nothing keep in our hearts. I wish that today we all stand up for the Lord and to bring everything.
Ukuze kungeke kube khona lutho phakathi kwethu noNkulunkulu, kungabibiki into ezosithiya ekutheni sixhumane noNkulunkulu. Ngiyafisa ukuthi sonke sime simele uNkulunkulu, sinikele ngakho konke kuNkulunkulu.
And if you have done it, do it again. That in the whole world, the deserts will be changed in the garden because you are there. You are there, the light.
Uma usukwenzile ukunikela ngakho konke, phinda ukwenze futhi ukuze ihlane lizoguqulwa libe ingadi. Ngobukhona bakho kuguquka izinto, wena ube ukukhanya emhlabeni.
You are filled with the joy of God, with His power, with His grace. God's eyes are going up and down over the whole earth and looking, is there maybe someone that I can use? Abraham was from that caliber. What about you and me? Or are we full of self-pity?
Nawe bese ugcwala intokozo, ugcwale umusa kaNkulunkulu namandla avela kuNkulunkulu. Njengalokho amehlo kaNkulunkulu ehla enyuka emhlabeni ebheka umuntu angamsebenzisa njengalokho ayasebenzisa uAbraham. Mhlawumbe ngabe wena ngakusebenzisa yini noma mhlawumbe ugcwele ukuzidabukela.
Everything only turns around us. Maybe may God help us. Another point. We speak about the holy way. And God's word teaches us, don't touch any unclean thing.
Noma wena ubheke izinto ezizungeze wena nje eziqondene nawe. Masiqhubekela phambili kwelinye iphuzu, izwi likaNkulunkulu liyasifundisa ngendlela kaNkulunkulu engcwele, akumele sithinte noma yini engcolile.
Watch and pray. With your eyes, do you ever touch any unclean? With your hands? Don't touch any unclean thing. Flee from all evil.
Kumele sikhuleke silinde ngamehlo ethu singathinti sibuke okungcolile. Noma wena ngezandla zakho uyakuthinta yini okungcolile, simele ukuba sikubalekele konke okubi.
From all lusts, flee sin and resist till shedding your own blood. And if there anything that causes you to sin, pluck it out. Cut off everything that hinders you, that keeps you back. Give the Lord everything.
Sibalekele ngisho isono. Sibalekele ngisho konke okuzophazamisa ubudlelwane bethu noNkulunkulu. Noma ngabe kuthiwa yini esiphazamisayo, simele ukuba siyikhiphe.
That God can be with you. And then to Abraham. Abraham was faithful right to the end. And may God help us that we are faithful right to the end.
Ukuze uNkulunkulu ezoba nawe kuze kube sekupheleni. Njengalokhu enza kuAbraham waba naye ngoba uAbraham wayethembekile kuNkulunkulu. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza sithembeke kuze kube sekupheleni.
And now, the last point, the third point. What is God's purpose for my life? God's purpose is that you are filled with His Holy Spirit. In the Bible, there are so many promises. There's one promise. The young people, God wants to pour out His Spirit about the young people. Actually, about all of us.
Iphuzu lokugcina okuyiphuzu lesithathu. Iyini inhloso kaNkuluNkulu ngeimpilo zethu sonke na? UNkuluNkulu ufisa ukusigcwalisa ngomoya wakho ingcwele. Ikakhulu abantu abasha abagcwalise ngomoya ingcwele. Empeleni uyimisele ngokuthi asigcwalise sonke ngomoya ingcwele njengalokhu singabantwana bakhe.
We should be filled with His fire, His holy fire. We should be stand up for Jesus wherever we might be, to raise up His flag, His banner, on His highest standard in pureness and holiness, every day, at school, at work, wherever we might be, that the people can see that hope, that joy.
Simelwe ukuba sigcwaliswe ngomlilo kaNkuluNkulu. Umlilo wakhe oyingcwele sime simele uNkulunkulu siliphakamise ibhanela likaNkulunkulu noma ngabe kuthiwa sikuphi sisemsebenzini sisesikoleni yonke indawo lapho sikhona abantu babona ukuthi siphilele uNkulunkulu sigcwalisiwe ngumlilo kaNkulunkulu.
And then there's nothing else what can fill us, no evil, no darkness, it should be all light. The Lord Jesus said, I wanted to kindle a fire. Can the Lord kindle the fire in your life today?
Uma sigcwele umlilo kaNkuluNkulu akukho kubi okuyogcwala kithi. Njengalokhu uNkuluNkulu esho ukuthi ufisa ukubasa umlilo wakhe awokhele ezimpilweni zethu namhlanje.
What other fire can be there? Bring everything to the cross, and God can do that miracle. There's still hope for this world, but it depends on me and you.
Imupho omunye umlilo ekufanele ube khona ngaphandle komlilo kaNkuluNkulu. Simele ukuletha konke esiphambanweni, silethe konke kuNkuluNkulu. Ngaleyo ndlela lisekhona ithemba kulomhlaba esiphila kuwona uma thina sisohlangothini likaNkuluNkulu.
But the curse will come on us if we are lazy and take it lightly and don't take steps. We should be a letter written not by human being, but with the Holy Spirit.
Kodwa ke isiqalekiso singafika kuthina uma sizoba ngamavila singakhuthaleli umsebenzi kaNkuluNkulu. Simelwe ukuba incwadi ebhaliwe. Incwadi ebhalwe umoya ingcwele, hayi incwadi ebhalwe abantu, sibe incwadi efundekayo.
A letter where the Holy Spirit is not grieved, where God's holiness is written down, and every man can see that. Wherever you go, you can be, the people that can read you. They read God's message in your life.
Singabi incwadi edabukisa umoya ingcwele. Kodwa sibe incwadi efundekayo embathiswe ngabo ubungcwele kuthi lapho sifike endaweni abantu babone bafunde lencwadi kaNkuluNkulu noma ikuphi lapho yakhona abantu bayifunde incwadi kaNkuluNkulu kuwe bafunde umyalezo kaNkuluNkulu obhalwe encwadini enguwe.
There should be no other things in your life, only God's message written on your heart and written in your face.
Akumele kube khona ezinye izinto empilweni yakho ngaphandle kwezinto zikaNkuluNkulu. Zimele zigcwale izinto zikaNkuluNkulu enhlizweni yakho, umyalezo wakhe ubhalwe ngisho ebusweni bakho.
No self-pity. No complaining. No disobedience. No sorrow. Don't be worried about anything. Trust God, be strong, and be one with Him.
Kungabibikho ukuyidabukela, kungabibikho ngisho ukukhonona, kungabibikho ukuyicabangela wena, kodwa ucabange konke kaNkuluNkulu, ungakhathazeki ngalutho. Themba uNkuluNkulu. ube namandla uqine bese uba munye noNkulunkulu.
And then verse 10. And the ransomed of the Lord shall return and come to Zion with songs and everlasting joy upon their heads. They shall obtain joy and gladness, and sorrow and sighing shall flee away.
Ivesi leshumi. Abahlengiweyo bakaJehova baya kubuya baye eSiyoni ngokwethaba. Intokozo engunaphakade ibe phezu kwamakhanda abo. Baya kuthola ukujabula nokuthokoza, kubaleke usizi nokububula.
There should be our life, that joy and the glory of God can follow us, and all sorrow and worry are fleeing from us. Even the devil must be afraid of us, because we're not ashamed of our Lord Jesus Christ. Confess him openly. Don't be ashamed. Stand for him. He was also not ashamed for us when he hung on the cross to die for me. He gave his last drop of blood.
Impilo yethu kumele ibe njalo. Sigcwale intokozo kaNkulunkulu. Singagcwali ukuyidabukela, singagcwali ubuhlungu neyinkinga, kodwa sigcwale injabulo. Simvume uJesu phambi kwabantu ezidlangalaleni. Ngisho uSathane imbala kufanele asibalekele. Njengalokhu asihluphekela yena esiphambanweni, walenga emthini ngenxa yethu, akazange aze abe namahloni ngathi. Ngenxa yethu wachitha igazi lakhe, waze wachitha ngisho iconsi lokugcina ngenxa yami nawe.
And I want to challenge you all, stand up for Jesus. Give him all. There's still hope for this world. There's maybe not much time anymore. But if we go to heaven and we hear those words, come you faithful servant, but how terrible it might be if we can see one day God will say, that is what I wanted to use you for, but I couldn't because you are disobedient.
Ngifisa ukuniphonsela inselelo ukuba nime nimele uNkulunkulu kulomhlaba, ngoba uma nimele uNkulunkulu lisekhona ithemba. Noma sesisincane isikhathi esinaso emhlabeni, kodwa uma singasisebenzisa kahle, kuningi okungenzeka ukuba uNkulunkulu asisebenzise kukho. Siyothi sifika kuNkulunkulu ngelinye ilanga ezulwini, athi ngena wena nceku enhle, wamukela umqhele ngoba wenze kahle. Kuyoba kubike uma uNkulunkulu esekukhombisa, ethi buka nje, nake bengifisa ukukusebenzisa kukho, kodwa uzange uze usebenziseke ngoba ubuwumuntu obungalaleli.
You love yourself. You were not prepared to deny yourself. You know, to have great joy means to persevere, to endure, to give all, and to run that race with all strengths you have every day.
Ubuwumuntu nje oyinake wena, unganakile izinto zikaNkulunkulu. Umelwe ukuba ugcwale intokozo kaNkulunkulu. Uma ugcwele intokozo yakhe, uyakwazi ukuphikelela uye phambili noma kunzima. Unikele ngakho konke ukuze uzokwazi ukugijima kulo mgijimo esibizelwe kuwo usuku nosuku, ugijime ngamandla.
Let us pray. Lord, thank you for your word. Thank you for your great joy. Even if you have to pay such a high price.
Asithandaze. Nkosi, siyakubonga ngezwi lakho. Siyabonga ngentokozo eyisimanga. Siyabonga nokuthi usifele esiphambanweni wakhokha elikhulu inani.
Lord, help us that we don't disappoint you, that we give everything to you, that you can be glorified through and in our lives. We ask this for your name's sake. Thank you.
Nkosi.
Well, thank you very much.
Siyabonga kakhulu.
I don't know what you think, but that was really worth waiting for.
Angazi ukuthi nina ngicabanga kanjani kodwa ngicabanga ukuthi bekumele silinde ukuze sikwazi ukuthi sithole umbiko weindaba ezimnandi kangaka.
And if we have an ear to hear, let us not just hear, but let us go and do what was said.
Uma unendlebe yokuzwa, asingabe ukuthi siyezwa kuphela kodwa asenze lokhu esikuzwile.
So that's the end of this service. Let's pray once again.
Sesifike emaphethelweni ke yankonzo yanamhlanje ntambama, ake sigobe namakhanda sithandaze.
Lord, we thank you so much for what we could hear.
Nkulunkulu wethu sithanda ukubonga kakhulu ngesikwazile ukuthi sikuzwe namhlanje.
And our prayer, Lord, is that you would continue your work in each heart as we leave now.
Umkhuleko wethu baba uba ungathi ungaqhubeka wenza umsebenzi wakho kuleyo naleyo nhliziyo ekhona laphakathi kwethu.
May we each come to this child.
Kwangathi yilowo naloyo engeza kulo mntwana.
That was born Savior.
Owumsindisi wethu.
That we too may experience this joy, Lord, that surpasses all understanding.
Uba nathi sikwazi ukuthi sizwele lobumnandi obudlula ukuqonda.
Be with us then in the rest of this afternoon.
Sicela ube kanye nathi Nkosi na kule ngxenye sele ntambama.
And we ask this, Lord, all in your name.
Sicela konke lokhu Nkosi egameni lakho.
Amen.
Amen.
Thank you.
Siyabonga kakhulu.